DJ Brinks. DJ Brinks. Like, yeah. Ashes. Yeah. And my niggas could get to. What about you? Kill them. I knew it's success. Ashes. Like, yeah. Nima imba chefikali bafana nima Suzuki. Siniti ya bapaso pali behiti. Kuno mwani peza nili momo fire. Dana zani pula siniti wanga ziwaya. Na zina ribesa ni mumonga dan kaya. I don't know sini kuziva iwe kaya. Papiti nalifina nalipa yensofu. Stiao ni ikari ya limone mpofu. Nikupa ila muvideo kulibe na teti. Rule green every time kulibe na teti. Kembo na show kwa stiao na poka. Aliviala mwefisabote evi tuwa poka. Enoku tumpa nalitu. Shikie nengo lefo kuwina. Lekafe bapeja siniseka seka na watezi kwa tini tizo. Lusaka naononga kopa na goti. Pasta kuchechi ngalandia kumfwa. Gai wa mabifu kumpela miti ya satia na izimika. Ama kumkabana future. Tewa kuderela wano tewa kuderela. Uloti awesha tiatia eti awesha. Skile pambafu somebody can copy. Uli new generation na big vision. Two young girls in Ivanaka. Flow kuitila manzi ya naka. Rockstone soli chino nika mwala ka. Kumuwa izibika ndine baya ka. Sima levo kuma odi ye ni mkulu. Ndine mwana kuma zero ni shkulu. Iwe waumine flopo. Player kulishefu sole kankulie. Bifu patepo kasambeo epo. Ufila kubit niwe kembo sninj. Isebenza na ma prophet no team rose breeders. Ni manga kwa ya tatu ma frats na ma buildings. Paka cha uti akapwere na ma assets. Sapwa go. Izibika na wagai kuma ghetto. Good boy. Ela nigga don't cap it. Yeah, Ovi America, Bose Varisto Pachongwe.